yanda jo e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi ali nyali abdul mun yottinta e modon sembe habaruji mere hande ni der mun ni en kalandu hippitare wadune hankini do lawol wurtade nyame yade sai en kalandu ni fa hande do sador maji di jukkol cda e mo jukki leydi niger gaddani duni fa hande tawabe der lumako are fina tawato hande ni der region agades o hande yewter pindinol meden studio kalangu hande ni wadando te fude duni fa hande hippitide hub ere difade en dan ko boko haram tifi wadude asawe o hande ni der jamma mu wala weta alal gal en dan ni jeddi lewru janvier tandu ide laso e tati der habaruji gonni kebaadi duni fa hande hankin zandar mabbe wurtorde nyamay do lawol sayi kiloji sappo e tati hedde huber nyamay den dan ni hippiter godon wada to dan fa wad hande duni fa hande der wakati mo kalte on dan ni derol andinore do hippiter den dan ni fu hebaaki gina studio kalangu duni fa hande nyande heboyi habaruji do hippiter den dan ni warto an yaade yeso kenga hara gada jura himbe godon duni fa hande nangi awjoto do lore lorere godon duni fa hande lore tercel 44 non takul sire chelel beji kiloji laso e joy hedde huber nyame denda gorko nanga do duni fa hande dillida neddo non mo jea wuro gelaju jawru duni fa hande nyawdo godon to andan ni nyame no warta der lore mudun de andan ni o mo tawda duni fa hande suka makko tato godon amma suka be andan ni kabi duggi dadi jukkol CDA e umwa jukki leydi Niger denda ni waddani tawabe der lumako are fina tawa gattede region agades denda ni sador maji dudal duni fa hande himbe tawabe der lumako gondan ni yambe lede yasin hande mbawa wurtade sonnode are denda nani ko tanna risa ardido village artisanal mo agades o denda duni fa hande wi ko musa mamma waddi firtade ngal fulfulde
notre secteur
sador nan da en memi golle amen sanne gayilo tobe dara kulle tariki dali warde kambe du bursodude kulle amen de enda eden anni du ko dum jippini lamu nodi lilo tobe dara kulle tariki be buytiri ko darta du fi golle jungo kambe bursodude kulle amen de enda nodi du gadambe golle jungo bonji tambe kase nodi gadambe golle jungo chonna chonnam be be en kay en buytiri yahude leede tubankobe fedde leede france woni do ende leede Niger de mabbi joni du dum tilsuno kasen sede du rarti labi fereji ko joni fu gadobe golle jungo de enda be bayli labi di be gadirta jahangal e don du dar jo inde labi kesigo gal sembin inde golle jungo de enda
developper notre activité
der jeddije chakitide de enda ni gayato enda ni de endari ni cede nyamri jippake faadu ni faande wardi du wakati do mo cede de enda du ni nyamriji de enda di gonni faande buutiri gandere wakati burtaki barke golle kaliji de enda tawaden e ko nandi titanani ko adamu danda koy ardido sarusi limore golle deme de enda ni famtini do majjun ko faadel alu waddi firtaade ngal fulfulde
aussitôt que la nouvelle production est sortie
nyamande je kessi burtaki wadi jaki yeso heba jeddire wittine kilo bayeri walana la sojine wadino do lebbi no pura la sojine faramaro ondo ko wadata lebbi tatini kilo maro on sonata kena hermi e laso sa kurdundo ujinagi tati no kure gon ujinagi tati ko wala hermi amma balden deto kilo hermi sonote sa kurdun ujinagi dide kebe jitati fara kamannage bayle gadai gankanka kilo mun budi chapande joy non ko wala sedda sakurdun do ujine joy albacce den do ko watta lebbi didini sakuru mawnudun walan ujinagi sappo e joy amma joni witake yottake ujinagi sappo e go'o hetti kenga sakurdun walana ujinaji nay e kema didi albacce den do e nigeria kam burti
c'est ça qui fait que le prix a réduit
en jodo duni fa handen do cede nyamri di endani e ko nande titta to derol andinore sima hanu sigila kawjido cede nyamri der lube leydi niger di endani holli ko nyamri godon ni nabi en nyamduji godon ni cede mbe dake sanne nani ko musa hasan siriani en ko suman amadu janganta
ko wadda ki yamde nyamduji ciotelle numoji di seba ma hono wakati goto rawane ene mba wiide ciede majjube de hikka sanne gawr ni buri ciede beydide sanne le region mo maradi no samti seddo to enna sakur gawr no kiloji hembe watana ujunaaji nay e buudi kema tati e tar kilo de wadan chapan nay e nay to enda agades to dum buri chaadaade sanne kilo on wadan buudi chapan de jeddi e jenay e tamaje tati sakuru kiloji hembe ujina jeddi mbayeri don beydiri do hembe fu buudi sappo e joyi zander kilo on wadan buudi chapan e nay kano woni ko mbayeri heernat endan dum fuddi dum yara chagal seeda to dum buri chaadaade sanne har fil mbayeri di wonana ni to end agadez kilo on wada buudi chapan e jeddi e jeegom to hala kamanaaje don kon nan dosu to dum samti seeda kilo o wonana buudi chapan e nay e jeegom agadez kilo on wada buudi chapan e jeetati dei hono mari tengo yasi ngokay cede mudum duudi sanne sabu do hembe fu beyda kinani buudi chapan e tati e jeegom kilo goto on waawi wadde buudi hembere e jeddi yaade buudi hembere e chapan e jeegom e joyi e tammal gotal e der galluje mawde
hande nduni fa hande den dari der dabune tawden pewol e henduno dohe ley der wakati oduni fa hande bandu neddo no yora fa nukuje godon he mudum waawi fecciade no tokkirde ko watta neddo waawa mujjinde bandu mudum du enden nani ko seydu rawi loktoroje hopital ton enden ni difa kawjido cellal guri bandu neddo di enden ni nani ko famtindo majjun ko mani musa waddi firta dengal fulfulde
ko hisata yoro guru bandu woni gurugun no haja reni hana jomun loto labi didi na de worre tere nyaloma der wakati odo no handi deni jomun lotake wuja nebban hebandumu hana nebbandu ko wulata guru bandu watta nebban ko wagginta guru bandu fudo hokkalabal bandu sembe lotoro e diyam dan wula sanne non fu ba ko der pewol gol neddo yida mema pewdan suka na mawdo fu amma no waawi wulnugo diyan dan sedda lotoro emun ko wodi do ni woni guru bandu renire no wodiri gan hisa nyawujugo
sion kutane aja de paritos
gingimi ni region di fatawa de ndari duni fa hande den baawi ude ko der fi jande lokol sukabe rewbe ni yaadu yeso hebake amma ko hori wadede ni der duru gondan kanni woni accudu sukabe rewbe den ni jodo janga timinde jandeji mu en di endan nani ko Bintou Ahmed Iskofiano Sarusi gingimi kawji do filla jande sukabe rewbe lokol do den ni wi do majjum ko Abdoulaye Mani waddi firta den gal fulfulde
difa hano der département mo jinjimi min gala sadarma far jande bikko dewo non fu gamba hetti kenga min yilake der jangirde lokol potordi bikko dewo kam uri bibbe worbe dubbe denni sadarma wala far gattol mabbe lokol to sadarma wodi ni woni jogaki mabbe lokol fudo lenyi lara bubbe sukabe mabbe rewbe urta kala su jego ko itte howne amma ibe gatte lokkol atawam ibe gada sei fa yotto kala su jego dolno suka be robe kan woni sadarma mawdo ko tawa ton en dun kay der fina tawa mabbe dun woni
sa sei ler kutti
Sarusi region maradi kawjido duni fa handen cellal dabaji do yilaru tufude dabaji di andan hisinde di nyawuji ko wada hitani du ujina didi e laso didi warde hitani du ujina didi e laso e tati Sarusi on andan ni holli weltare mudun do golle gada di andan sigila kesu duni fa handen tufude hikka dabaji di andan hisinde di nyawuji duni fa handen fudama de region yiji ando e bien der departement region maradi o andan gom hanuno Boubacar Docteur Isaka ardido Sarusi o andan ni haliri dun nani ko o wi ko Mohamed Mamman waddi firta dengal fulfulde
pour la
dimma dabaji potori kande tufe din do ummata kona milioji nay e ujunaji keme didi e chapande jeegom e ko dekim min kebi tufude dabaji milioji tati e ujunaji laso e ko deki harto tugal nay don do min kanana tufude nayi milioji nay e ujunaji hembre e ko deki de ko min tufi nay million goto e ujunaji lasoji nay e ko deki tugal nyogi don do min kanana tufude nyogi ujunaji chapande jeegom e nayi e ujunaji keme jeegom e chapande jeegom e nayi amma min tufana nyogi ujunaji nogay e jeenayi e keme tati e ko de tugal ko lawal dubu ujunaji didi e nogay e tati warde nogay e nayi wana hen wadede
Hamidu Chasa tawa kana to enden birnin gawre e jonde o mojino duni fahanden loreji no loreji kididi enden duni fahanden o sodata o mojina himbe golira jaa nyamode duni fahanden lube lube lumotobe duni fahanden chakantararje enden nino nana beldum golle makko nani ko wi ummu ko waddi firta dengal fulfulde
to wallahi mota in an gama da shi
to wallahi minen da ni dun hantidi e lore mi den bawi sodu de ka jewdi arde ngala e makka min ja Nigeria sodu de gineji warde watta e makka ka warta kesa dunni min goni e wadde jon o to gan sembe amin hewayi min gala are gollirde den deni min kebi lore kan nokku futa boni e makka min pondi tan dun wartir gande neddo wala sembe hepta no yidiri fudu jon o no gineji din chadori mido heba ngedu am seko alla amma mide ela projet e gomnanti nanga namin wana du ka woni arande idi ngade loreji didi di pondi timi di fudu idi ngolla
kum ko ne ina cin uhanin shi
jamma asawe wala weta alal jiddi lewru janvier tandu yuna didi e laso ena tonni di faada de kaborde mawde nanama boko haramdu kanden duni faanden wadde te fude hippitide hubere denda den sogeji tawadi der cakantarar denda no rena himbe arem en ummudi he mabbe gan hisinde himbe arem en de enda en kettino ko gidi abdurrahman sireni en do majjum ko firta dengal fulfulde
himbe gallure difa no wonno ele dejjer mu sebe nani malfaaji no dojja e der wuro ngo enda ba ko tawadu fi fellu fellu kay naati le tariki leydi enda ele duubi chakati di en be kuli sane fi on enda
amana amata de shi
hunde no latinde famin jeggi tani no dum bojji malfaaji mawdi no min nani kambi ne hadi min doingol
yin kwana ba
wallahi wallahi min kuli sane gam malfa onno kanno hulnime alla ni reenu yeso banno am funo wedan karkar karkar kar
muriyan bunde ganda neji
bojji malfaaji di nanumi di walana yalandel koydol tawami fudu ko nimbe tawano le alama ke jorande nagu garti tido ko fi o yejiti kasin wadi dum hulini min sanne lawangal hunde fuko min kolaaki so min ji dum funa min kalan sogeji kawjidi filande nagu de
ke kusadamu
kibaru fu be keba e do fi malfaaji piyaari de ndar gallure difa no indai fodde dimma majju fey no kure wotere Alaji Mustafa Alamey kalodo inde bibbe leydi CNDH modifa holliri honni en
su zamiya daro agani
e jida habini be itti juude mu e majju miden gatta dande yaade e bibbe wuro gon lato bibbe leydi timmoben so geru kulle kewde e kintina hokkede kaborde ando a hokkama cellal bandu hitere e noppi konanta den neno hani kokkaabe habaruji gan so geru hebi habaru no wawi renude bibbe leydi e leydi din fu
de kare kasa
Orejo komiti mo komino enda kawjido filla jonde jam e dejjere kandu ele milo mudum o wi hore ben e laami fina tawa e laami utube ya wallabi kandi filede ndenangu hebe
amun bai kare ba gwamnati ya kama
hunde non da hana hantore den kai gwamnati no hani wattude hitere jewa fudu le zaman laamu sogeji gorbori joni ni son koji lawol burtorgol harto anyeje don irgineji hen fu no wawi wittini rede e maggol warde far bagarado gandum wadi ko gwamnati wauta wattude sogeji don den ne yami rore ande gada nami gwamnati woni nodda bibbe wuro misali laami be fina tawa ben hebande o fi mosola se dum deki hitere no hoyana
so gay tawado enna habini be difa ko imi dari hawre warbe tonyibe be kebi be diwti ben endan heba nadde gallol difa de
to bandiraabe hettinaniibe habaruji studio kalangu e fulfulde do kokol habaruji meden yendani timmatami accan asuman shina yottina habaruji aw sankore e modom salam aleikum studio kalangu
Nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten faada studio kalangu yadu leydi niger
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joy ko ertel noddo labi joy on jobata feybudu sadun jaraka labi jende jobato buudi tati eno dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store studio kalangu.